testimony is the word, then the others will come. Amen. That's what we do here. Amen. Hallelujah. Be happy in the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. At this time, I'm going to invite our brother, Pastor Robert from Oklahoma, to give us the word. Amen. Amen. Can we invite him? Hallelujah. Amen. Hallelujah. We don't have so many things. That's how we work. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Sunday school camp, we're going to pray for you with Father Robert. Family day? Oh, I think I was in the spirit. Okay. Amen.
Amen. Praise the Lord. While we are waiting the children's come to be prayed. Oh, it's okay. My name is Robert Kawero, and I'm saved. I love Jesus because he is my savior. Amen. I'm not ashamed to say he is my God and he is my creator, and he did a mighty thing in my life. Amen. Amen. Hallelujah. By this time, I was living here in Dallas, but God sent me back to Oklahoma. And I have come with a group from Oklahoma. Amen. Amen. And before I continue, amen, what the pastor saying? I don't want to mess up. You know, sometimes I can go and I don't want to get lost. But they can lift their hand like this, whatever they are. Oklahoma, that's good. We love Jesus very much, Oklahoma. And as I can say, I was here in Dallas, and God sent me to Oklahoma. And actually, what we are doing over there, we just minister for the students, because we don't have very much many people there. Most of the people there, they are students. And many of them, they love Jesus, and they have already confessed Jesus is their savior. And as I told you, I came with a group of here. Pastor, they're going to know what they're going to do with them, because I know they have got a song and they are ready to serve Jesus in Dallas. Amen. This day, we have been praying a lot, God to make a way for us to come over here. But I'm thanking Lord. I moved here in Dallas when I'm alone, but when I come back here, I'm not alone. Amen. I have got many. Praise the Lord. And that's a blessing. Not only that, I have seen God in a very mighty way. Maybe this one, Pastor, will testimony with you later on. God has been, I don't have a nice word which I can say, because God has done something in my life. Amen. Amen. And we're going to go straight to the world, because I was told it is time for the world. And the word is God. It has got a power like him. The word, it heal. The word changed somebody to be somebody. Amen. Go to the first, to the second Samuel. We're going to read. I know today there is so many things going to be going, and we are going back to Oklahoma. We don't want to waste too much time. So we're going to read like maybe two or three lines. Then we're going to listen God when going to say 2 Samuel chapter 6, verse 10. To 12, just 2-3 lines. Second Samuel, chapter 6, verse 10 and 11. 10 and 11. And where you are going on looking where that book is, I can say, there is one girl one lady called Mary. And we know very much about this story because Mary was a mother of Jesus Christ. But sometimes when I think about this girl, she was just like my wife. She looks like my wife. But she was having a special thing in her heart. Because the way I can look the life this lady was living, it was not an easy life, but she was somewhere touching something. Praise the Lord. Mary was a mother, was a just ordinary lady like what we have in the church right now. But this lady was having a special thing. She was, I can say, the Bible doesn't say, but I can see she was a prayerful woman. She was a prayerful woman. And the committee, all the members of heaven, they sit down and they say, we need to do something there in that world or in the earth. But where are we going to go through? They sit down and they choose Mary. She is only the woman. She can be the way of salvation. Amen? Mary, she was chosen to be just a way for the salvation. There were so many beautiful ladies in that church. I don't know which is the name of the church. But Mary was chosen. Why was she chosen? Because I can see she was having something special with the Lord somewhere. Amen? And this lady, an angel come and ask her, are you the Mary? Yeah. You're going to have a baby. And this baby was a boy. Yeah, to have a boy is not a problem. But I don't know any man. How am I going to have a baby? No, the Spirit said you're going to have a baby. And it's a special. Praise the Lord. Hallelujah. Are you with me now? Are you with me now? Look here. I can invite Pastor Tony to come interpret a little bit. Because we're going to go somewhere. Have your microphone. Are you in the Bible now? 2 Samuel chapter 6. We have not yet started preaching. We are just waiting for the preacher now to start. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are we together, Pastor?
Yes, we are together.
Right. Who you mama?
This lady.
Akatokewa na malaika.
An angel came by her.
Akamwambia.
And she told her.
Utapata mtoto.
You will get.
Nani mtoto wa kiume.
You give birth to a son.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Ikawa sasa kupata mtoto sio shida.
And it became now getting a baby was not a problem.
Ata kama ni kijana is not a problem.
Even if it was a son, it was okay.
Lakini sasa.
But now.
Imiujiza itatokana namna gani?
How would this miracle come forth?
Nasijui mwanaume yoyote.
And I have not known a man.
Akaambiwa hiyo si shida yako.
And the angel told Mary that was not a problem.
Mbingu imekaa chini.
Because heaven has decided.
Na ikasema.
And it has made.
Utapata mtoto.
It has decided you'll get a son.
Hata kama hujui mwanaume.
Even though you don't know a man.
Miujiza itatokea.
A miracle will take place.
Na itakuwa miujiza haijapata mtu mwingine.
And it will be a miracle like no other.
Ukiamini aje asubuhi ya leo.
If only you believe this morning.
Miujiza ile utapata.
A miracle will come by you.
Haijapanana na ya
pasta. A miracle that doesn't look like any other.
Haijapanana na ya pasta mrefu.
A miracle that will be unique.
Kwa maana wewe ni special.
Because you are special.
Hallelujah.
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 Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Ishara ya miujiza.
A sign of a miracle.
Mungu anaongea na wewe.
God talks to you.
Ile miujiza utapata.
A miracle that you will receive.
Haifanani na mtu mwingine.
Will be a unique miracle.
Kwa haifanani na mtu mwingine.
Your miracle will be like no other.
Hata kama huyo mtoto ni mwanaume kama wale wengine.
Even though this son was
katika ulimwengu wa roho.
In the natural world.
Katika ulimwengu wa roho.
In the spiritual world.
Yeye ni special.
He is a special.
Ishara yako ni miujiza ya ajabu.
Your sign will be a wonderful sign. Because you are born again.
Hallelujah.
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 Tuendelee au tufungie hapa.
Do we continue or do we stop?
Tuendelee au tufungie hapa.
Do we continue or do we stop?
Nakwambia.
I am telling you.
Ile miujiza niko naye.
The miracle that I have.
Haifanani na ya pastor.
It does not resemble pastors.
Kwa maana bingu ilitoka juu.
Because heaven decided.
Ikasema.
And it is said.
Robert.
That Robert.
Iyo chukua.
Receive that.
Iyo chukua.
Receive your miracle.
Pastor Tony.
Pastor Tony.
Iyo chukua miujiza.
Receive your miracle.
Niyako.
That is yours.
Hata kama ulimwengu unasema.
Even though the world says. It will not remove what God has decided for me to receive.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Tuingie katika kitabu ya Samuel.
Let us get into the book of Samuel.
Kusoma hapa.
2 Samuel, chapter number 6, verse number
10.
So David was unwilling to take the ark of the Lord into the care in the city of David.
Yes.
Instead, David took it to the house of Obed-Edom, the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. And it was told King David, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him, because the ark of the Lord, because of the ark of the Lord. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. And when those who bore the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed an ox and a fatling.
Watch your hapo.
We are going to stop there.
Hallelujah.
Hallelujah. This guy.
Aliambiwa weka sanduku la agano.
He was told to put the ark of the covenant.
Na akaiweka kwake.
And he kept it in his house.
Kwa miezi mitatu.
For 3 months.
Maisha ikabadilika ile nyumba.
His life changed forever.
Na, sikiza.
Listen to me.
Sanduku ikawekwa kwake miezi mitatu.
The ark of the covenant was put in his house for 3 months.
Na wakati imewekwa kwake miezi mitatu.
And when that ark was placed in his house for
3 months. Maisha ya yule mzee ikabadilika.
The life of that man changed.
Na mfanyakazi wa ile nyumba akabadilika.
And the workers in that house changed.
Ulimwengu wakaona maisha imebadilika ile nyumba.
The world looked at the house and they saw the change in that home.
Wakapeleka habari kwa mfalme.
And they went to the king and made a report.
Wakapeleka habari kwa mfalme.
And they reported to the king.
Mfalme hakukuwa anawaambia walete report.
You know the king never requested for the report.
Lakini kitu kule ndani.
But something within him.
Kikafanyika.
They took place.
Kiawivu.
Something of a jealousy.
Wakapeleka habari.
And they went and reported.
Wakati wakaenda kureport.
And when they went to report.
Na report ikamfikia mfalme.
The report got to the king.
Akatoa amri.
And he made a decree.
Nendeni pale tuliweka ile sanduku.
Go there into the house of Obed-Edom. Pick up, bring the ark of the covenant.
Wakifikiria.
When they were thinking,
wakifikiria,
they were thinking
at hiyo ndio mwisho wa huyo mwanaume.
That was the end of that
person. Sikiza hapa dada.
See, so listen
sikiza
to me.
Sikiza hapa mtu wa Mungu.
Listen to me, man of God.
Wewe umebarikiwa.
You have been blessed.
Kwa maana Mungu amekutembea pamoja na wewe.
Because the Lord is
lakini
walking with you.
Lakini elewa hivi.
But listen to me.
Kuna watu wanakuonea wivu.
People who are not happy with what God is doing in your life. There are people who are jealous about you.
Lakini kukata mizizi.
They are trying to cut your roots. Yes, so that you do not continue. So that you do not. But I am telling you. I am telling you, child of God. That the king will make a decree.
Sanduku liondolewe.
That the ark of the covenant be removed.
Na hata kama likienda.
But even though the ark will be removed,
baraka za Mungu haziondoki.
The blessing of the Lord will remain
with you. Na yule mzee.
The blessing of the Lord will stay
with you. Mama.
He will stay
hata
in the
kama,
home.
Hata kama sanduku zimeondoka.
Even though the ark will be taken
hata
away.
Kama sanduku zimeondoka.
Even though the ark will be taken away. I want to tell you.
Baraka za Mungu.
That the blessing of the Lord
ziondoki.
Cannot be taken
haiondoki.
Away.
Haiondoki.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Glory to Jesus.
Amen.
Amen.
Tuko pamoja.
Are we together? Are we together, children of God?
Sanduku imeondolewa.
The ark has been taken away.
Na hata kama zimeondolewa.
Na even though the ark of the covenant has been taken away.
Imeenda.
And it is already gone.
Wajifikiria ati mwanaume amefika mwisho.
Thinking that is the end of the home.
Baraka za Mungu haziondoki ile nyumba.
Baraka za Mungu
haziondoki maishani mwako.
The blessing of the Lord will not be taken away. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Wacha wafunge na waombe.
Let them decide what they decide.
Na waseme vile watakavyosema.
Let them fast and pray.
Lakini Yesu haniachi.
But Jesus will never depart from me.
Amen.
Hallelujah.
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 Yesu haondoki kwangu mimi.
Jesus will never leave my home.
Yesu haondoki kwangu mimi.
Jesus will never leave my home.
Nitaishi ndani ya Kristo.
I will live for the Lord.
Usame wala usiseme.
Hey, whether you like it or not.
Nitaishi ndani ya Yesu.
I will stay in the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Walibeba sanduku.
They took up the ark of the covenant.
Wakifikiria hiyo ndio mwisho wa mwanaume.
Thinking that the business of Obed-Edom was done.
Lakini nikiangalia maandiko.
But when I look into the scripture.
Ile baraka hazikuondoka.
The blessings were never taken away.
Ile maagano ya ule mjamaa na Mungu.
You know the agreement or the covenant with God.
Haikuondoka.
Was never taken away.
Sanduku ilienda.
The ark of the covenant was taken away.
Lakini ile kitu.
But the thing, the blessing.
Wale wameokoka kwa ajili ya pastor.
The those that are born again because of pastor.
Ataondoka ataenda.
We do. Can you repeat that?
Pastor ataondoka ataenda.
Oh, the pastor will go.
Na wewe kama umeokoka kwa ajili yake.
But if you are born again because of him.
Pengine hutakuja Sunday.
Maybe next Sunday you'll not be here.
Utakuwa na shida.
Hello.
Amen.
Amen.
Lakini kama ni Yesu amekuita.
But if you are born
kama
again
ni Yesu
of Jesus,
amekuita,
if the Lord has called you,
jua yake wala usi yake,
let me tell you whether the sun rises or not,
wala usi yake,
whether there be snow or not,
utaishi ndani ya
you
Kristo.
Will stay in the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Kwa maana baraka zangu,
because my blessings
haifanani na yako,
does not resemble yours.
Hata kama unaona inafanana haifanani.
Even though you might feel like it is like the
haifanani na yako.
No.
Amen.
It is different. Amen.
Hata kama unaona kama baraka zangu zinafanana hazifanani.
Yeah, my blessings do not resemble your blessings.
Kwa maana wewe unaona baraka ya sanduku.
Because you are seeing the blessings that have come as a result of the
covenant. Kumbe baraka ziliondolewa kwa sanduku ikafichwa mahali.
Hallelujah.
Amen. Wewe unaona hii mahua.
You are just seeing this beauty of the flowers.
Na kumbe hii imengolewa ikawekwa ndani yangu.
But the beauty within it is within me.
Na wewe unakuja unabeba hii mkebe usionekane mahali. Huu ujinga kabisa kabisa.
And you have taken the flowers thinking that you have taken the blessings as well.
Amen. Hebu angalia hiyo ujinga.
Hebu look at that stupidity.
The foolishness.
The foolishness.
Wakifikiria ati baraka zangu ziko kwa sanduku.
Thinking that my blessings are within the ark.
Na waondoa sanduku waende naye.
And they went with the ark of the covenant.
Na kumbe Mungu aliona mbele.
But God had seen in the future.
Na akaondoa ile kitu akaweka hapa.
And he picked up the blessings and put them in the pocket.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wakakuja wakaondoa wakaenda naye.
And they picked up the ark and went.
Can you see that stupid people? How they are? Amen.
Amen.
Baraka zangu hazifanani.
Your blessings are not the same.
Hata kama Mary alizaa mwanaume.
Even though Mary God gave birth to a son.
Baraka zake ilikuwa tofauti na za wanawake wengine.
Her blessings were different from other women's blessings.
Amen.
Amen.
Kwa maana alikuwa amejua siri ya kupatana na Mungu.
Because she knew the secret of meeting with her God.
Amen.
Amen.
Mchana wa leo au asubuhi ya leo.
This morning.
Unatakiwa uulize Mungu.
You're supposed to ask God.
Baraka zangu ziko wapi Bwana?
Where are my blessings, O Lord?
Kwa maana hata watu kama wanaiona.
Because even though people may see it.
Wengine wanaketi usiku mzima.
Some are staying the whole night.
Wakijisungumzia.
Planning how they can undercut you.
Heri ungelala ukizungumza mambo ya Yesu.
It was beneficial for you to sleep.
Amen.
And you think about how you could.
Heri ungelala ukizungumza mambo ya Yesu.
It was better you sleep in the Lord.
Bwana apewe sifa.
Praise the Lord.
Kwa maana pale,
because there
utagawa kitu.
you will reap something.
Utagawa kitu.
When you're waiting on God, there will be something you can get. Other than thinking how you can attack
me.
But you have the whole night.
Ukiongea mambo ya Pastor Kawero.
Hallelujah. The whole night you have not slept. You're talking about Pastor Kawero. I am telling you this.
Baraka zangu hazifanani na zako.
My blessings do not resemble yours.
Kwa maana Bwana alikuwa na kabla.
Because the Lord had seen you in me before.
Na tu ametoa ile njia ulikuwa naona nazo amezitoa.
And the Lord has taken everything and put them in me.
Hata kama unachukua sanduku,
even though you pick up the box,
pengine unaenda kutafuta zako.
Maybe you're going to look for
lakini
yours.
Zangu na nyumba yangu.
But my blessing, Hallelujah. My blessing and my house blessing. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Kama Mary alipata mtoto hafanani na wa mwingine.
If Mary got a son that was different from other people.
Kwa maana walikuwa na ushirika mwema na Mungu.
Because they had a good relationship with the Savior.
Unajua,
with God.
Unajua siri ya kupata mambo mazuri ni maombi.
You know the secret of receiving good things is in prayer.
Amen.
Amen.
Wengine wamejiweka kwa vitu fulani.
Some of them have decided to pick up on other things to get their blessings.
Lakini nakwambia.
But I am telling you the truth.
Kujificha ndani ya Kristo.
To hide yourself in the Lord.
Kujiweka ndani ya sanduku la Kristo.
To put yourself in the ark of the covenant.
Hapo ndio kuna baraka ya ajabu.
That is where your blessing is.
Lakini nakwambia hivi.
But I'm telling you this.
Hata ukibarikiwa.
Even when you are blessed,
nakwambia hivi,
I am telling you this,
tutaona na macho.
We will see with our naked
eye. Na tutaenda kudiscuss mambo yako pahali.
And we will go somewhere and talk about
tukifikiria kukukata misisi.
Thinking that we are undercutting
usiendelee.
So that you do not
usiendelee tena.
So that you may not develop.
Kama wewe ulipata kazi kazuri.
If you got a good job,
tutapeleka mambo machafu kule.
Tutakuwa BBC ya kukufunga.
Yani tunajaribu njia zote.
We will look for every other way.
Lakini ile siri mimi najua.
But the secret that I know.
Nikijiweka ndani ya Kristo.
When I hide myself in Jesus.
Utapitia ile mlango unaona pale.
You will pass through that door.
Nakupe Mungu alifungua kengine pale.
But you didn't know that God.
Hallelujah.
Hallelujah. Glory to Jesus.
Amen.
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 Usifikirie watu hawakuoni.
Don't think that people don't see you.
Wanakuona tu.
They are seeing you.
Lakini hawatarajii mambo mazuri maishani mwako.
But they are not thinking good things about you.
Nakwambia. Hawafikirii mambo mazuri juu yako.
Not so many people think good things about you.
Na wale wanaenda kukusema.
And those that talk about you.
Ni wale jirani yako.
Those are people who are your neighbors.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kama mimi nilikaa Oklahoma.
If I say in Oklahoma.
Na sijui jana ulilala wapi, nitakuja kukusema nikiwa wapi.
I don't know where you slept. How am I going to talk about you? I don't know where you
Amen.
Are. Amen.
Lakini huyo the opposite door.
But the person who is my your neighbor.
Mnakutana pale mnashikiliaeke. Kura hiki.
Chunga sana. You are giving hugs to each other. Be careful of those people who are very close to
Amen.
You.
Amen.
Yes.
Amen.
Amen.
Funguka macho.
Open up your eyes.
Sana sana macho ya kiroho.
Especially your spiritual eyes.
Bwana apewe sifa.
Praise be to God.
Wale walipeleka habari kwa Daudi.
Those that reported to King David.
Hawakukua wanakaa kwa Daudi.
They were not staying at David's house.
Walikuwa wanakaa na huyu mzee.
They were staying with Obed Edom.
Huyu mtu.
This Obed Edom
amebarikiwa sana.
Has been so blessed.
Na kwa sababu hii baraka.
And because this blessing are disturbing us. Because of the ark of the covenant.
Na hapa ndio Mungu wako.
And this is where the Lord is.
Na sisi hata hatubarikiwi.
And we are not getting the
blessing.
Tunalala
cha.
Hey, we are going without
food. Na wewe mkubwa wetu mfalme wetu.
And you, O King.
Sasa si watu utoe amri tuondoe hii sanduku.
Make a decree so that we can pick up the ark of the covenant.
Na wale wengine wabarikiwe.
So that other people can be blessed. This
kwa maana yeye
so
alikuwa anataka kuwafurahisha.
Because he wanted to make them happy,
akatoa jeshi yake.
He went and commanded his
army. Kwenda chukua ile sanduku.
To go pick up the ark of the
covenant. Na muileta karibu na mfalme.
And to bring it next to the king.
Kipasa umaskini wake uonekane.
So that his poorness can now be revealed.
Amen.
Hallelujah.
Na hivyo ndivyo mambo iko.
And that is how it is even
kuna
today.
Kuna watu hawalali wakikuita.
There are people who do not sleep. They are thinking how they can destroy you. Wanapelekea
mambo yako usiku na mchana.
Pastor telling you.
Hallelujah.
Yes. Hallelujah.
Wanaenda kwa wazee wa kanisa.
Unaona dada
fulani.
Alichea
jana hakuingia.
She never came for prayer last night. Akamwambia
mchunga wewe. Na wewe ndio
unajua hako. Na wewe ndio to be the watchman over that lady.
Na pengine jana mtu akumtoa kazini alichelewa.
Maybe she didn't even have a ride. Even to come to church for prayer.
Na unaenda. Unajua pastor?
Unajua pastor. You know pastor.
Waboy hakukuja jana.
Ule waboy didn't show up.
Alilala nje.
Yes, she slept in the house in her home. Even the husband is complaining.
Na sasa unapeleka habari pastor alikwambia mchunge wewe.
Who told you to be the pastor of Waboy?
Amen.
Amen.
Bwana pewe sifa.
Praise the Lord.
Walipeleka habari kwa mfalme.
They went and reported to the king.
Ati vile ule mjamaa amebarikiwa.
The way Obed Edom was so blessed.
Na wakati sanduku ililetwa.
And when this ark of the covenant was brought.
Hawakusema usiweke kwa huyo, weka kwa huyu.
They didn't say, no, do not put it there, put it there.
Lakini wakati mfalme alisema, weka kwa huyu.
But when the king said, put it here.
Na akafungua mlango.
And he opened up the door.
Kumbe alifungulia Mungu jamani.
Little did he know that he opened a door.
Unajua watu wengine.
Let me tell you, know other people.
Unajua watu wengine wanafungia Mungu nje.
Do you know other people lock God outside?
Wakifikiria ati Mungu atakuja na suti.
Thinking that God will come with a suit like the way we are put on with.
Amen.
Amen.
Mungu anakuja na njia kitofauti.
God will come in a different way than you think.
Sikiza hapa nyinyi watu wa Mungu.
Hey, listen, you people of God.
Sikiza hapa mtu wa Mungu.
Listen, brothers and sisters.
Huyo mjamaa akafungua mlango.
This guy opened up the door.
Akafungulia Mungu.
And he opened up the door for the
Mungu
Lord.
Mungu akaona huyu mjamaa.
And the Lord saw this man.
Wacha nimubadilishie jina.
Let me change his name.
Kutoka masikini.
Let me change his
poorness. Kutoka ufukara.
Let me change his poverty.
Paka kubarikiwa.
So that he can be a blessed man. Hallelujah.
Na si miaka mitano.
And it was not. Within 3 months.
Ilikuwa imebadilika.
Everything had changed.
Amen.
Wow.
Miezi mitatu.
Only 3 months.
Jina la umaskini.
The name of his, the title is poverty.
Jina la ujinga.
Name title is foolishness.
Ikabadilika.
Was changed.
Habari yake ikaanza kupelekewa mfalme sasa.
And about, everything about him was now being reported to the president.
Amen.
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 Tunatakiwa watu wa Mungu tujuane na Mungu sawa sawa.
We are supposed to know the Lord really clearly.
Amen.
Amen.
Na zaidi ya yote nina maombi ninaomba.
And beyond that we know him through prayer.
Bwana nifungua macho ya kiroho.
Oh Lord, open up my spiritual eye.
Nikiona my brother hapa.
When I see my brother here.
Simuone hapa uso.
I'm not seeing his face.
Ninamuona hata nyuma.
I am looking through him.
Amen.
Amen.
Siangalie ushuhuda peke yake.
I am not just looking.
Siangalie ushuhuda peke yake.
I am not just looking at his testimony. I'm not just looking at his preaching. I am looking through him.
Amen.
Amen. Thank you Jesus.
Wakati unaongea na mimi angalia sana kwa maana ninakuangalia hata pande ile.
When you're talking with me be very careful because I'm seeing through you.
Amen.
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 Wakati unaongea na mimi.
When you are talking to me.
Kwa simu wala tukionana kwa njia.
Whether it is through the phone or
I'm telling you the truth.
I am telling you the truth.
I have a discerning spirit.
Mimi ninaweza kuangalia mambo.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Na ninakuona hata pande ule mwingine.
And I am seeing the other side of you.
Hata kama sikuambii.
Even though I may not tell you.
Kwa maana mimi sikuandikwa watchman wako.
Because I've not been employed to be your watchman.
I am
seeing the other side of you.
Amen.
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 Hallelujah.
Kwa maana mafuta ile niliwekwa si ya upumbavu.
Because the anointing that I have received is not an anointing of foolishness.
Hallelujah.
And of blindness.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wengine wanaongea Kisungu.
Some speak English.
Wengine Kiswahili.
some Swahili,
wageni kichengi na ingine kitu fulani,
some Chinese and others,
lakini nina macho ya kiroho ya kukuona sawa sawa.
But I have a spiritual eye that looks very well.
Kwa maana hii ni zawani, ni matunda ya roho, ya discerning spirit.
Yeah, it is a fruit, a part of the fruit of the spirit.
Amen.
The gift of the spirit.
Amen.
Amen.
Amen. Baraka zangu hazifanani na huyu dada.
My blessings
Hallelujah.
Are different from your blessings.
Amen.
Amen.
Baraka zangu.
My blessings.
Imebadilishwa kwa miezi mitatu.
They have been changed only 3 months. That's what it took.
Baka nyumba yangu ikaonekana ikapata heshima.
Until my house and everything that is connected
habari
to me
was respectable. Yangu habari mbaya.
You know the things about me?
Where King David?
King David.
Mtu fulani hakuiba.
You know, the so and so did not steal.
Hakufanya mambo mabaya.
He did not even do something.
Lakini amebarikiwa. Hiyo ni habari mbaya.
Yes,
ni habari mzuri jamani.
Is that not a good report?
Kwa maana sasa.
Because now.
Yule mzee.
That Obed-Edom.
Alijua kutengeneza ile sanduku.
He knew how to take care of the covenant.
Kama ni vumbi kama ni vumbi inaingia kwa sanduku anaondoa.
If it is dust on the ark of the covenant, he would.
Anajua kutengeneza ile sanduku.
He knew where to keep it.
Anajua kuipea heshima.
He knew how to honor it.
Amen.
Oh hallelujah.
Anajua kuipea heshima.
He knew how to honor
Baka
it.
Baka Mungu akiwa juu.
Until God saw.
Akaona maisha ya huyu mzee.
He saw the life. I have to bless him because of taking care of my presence. Because within 3 months, even though his children never went to school, just because he takes care of my presence, I will take care of his life. I will take care of his life.
Amen.
Oh, hallelujah.
Even
if you've been called to come and
vacuum the church,
do it knowing that the Lord is
miezi
looking
mitatu,
at you. Within 3 months,
Mungu atakubadilishia
God
jina.
Is going to change your way.
Unajua kama kuna kitu kinadharauriwa.
Let me tell you, if they're
kufagia kanisa,
it is to come to clean up the church.
Amen.
The house of God.
Hawataki.
Nobody wants to do it. They sit on these chairs. They don't even clean them.
Lakini wamefanya hivyo wakinunulia wewe baraka.
But they are doing that because they have purchased your blessing.
Bwana pewe sifa.
The Lord.
Mwageni chakula yote.
Hallelujah.
Mwageni kila kitu mnamwaga hapa.
Oh, just pour, make it dirty.
Kwa maana kuna mtu unanunulia baraka.
Because there is somebody you are buying a blessing for.
Amen.
Amen.
I thank Pastor Mulefu.
I thank God for Pastor Wilson.
Kwa maana wakati tulikuwa naishi na yeye.
Because every time I used to live
with him. Tulikuwa nakuja hapa mapema.
He used to come here early.
Hiyo nyumba.
And he still does.
Tunaifagia.
We come and clean it up.
Kumbe ni baraka tulikuwa natengenezwa na wale wanamwaga chakula.
Little did we know.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Wakati nimeingia hii nyumba asubuhi.
When I came up here this morning.
Hata sipokuwa na hebu nilikuwa nauliza ile kitu ya kufagia iko wapi.
I was almost asking where is the vacuum
cleaner. Because I know there is something I'm doing.
Because I knew there's something I want to get.
Amen.
Amen.
Bwana apewe sifa.
Praise be to God.
Niliketi na wageni wangu pande ile.
I sat on the other side with my guests.
Nikaona kuna uchafu kidogo kidogo.
And I saw there was litter there.
Nikataka kuuliza ile kitu ya kufagia iko wapi.
And I wanted to ask where the
vacuum cleaner is. Ndio nitengeneze baraka zangu.
So that I can make my blessing.
Amen.
Amen.
Kumbe wakati unakanyanga hapa na kuleta uchafu unanunulia mtu fulani baraka.
Little did you know that when you come with your dust here, you are buying a blessing for somebody somewhere.
Amen.
Amen.
Mujama.
Listen.
Mujama huyu.
Oh, this guy.
Akatengeneza sanduku.
He took care of the ark of the covenant.
Akaitoa vumbi.
He dusted it.
Na akaifunika pengine na bendera ya siku zile.
And he probably covered it with a flag of King David's nation.
By that time.
But by that time.
Na sasa nakuambia.
But now I'm telling you.
Maisha ikabadilika.
His life changed.
Jina ikabadilika.
His name changed.
Amen.
Amen.
Can you imagine?
Think about it.
Mungu akikubadilishia jina.
When God changes your name and identity.
Akakubadilishia jina.
God changes can change your identity.
Kutoka mtu asiyejulikana.
From a person who is not even known.
kutoka mtu asiyojulikana,
from a person who doesn't even know,
jina lako likaanza kuwekwa mbele ya mfalme,
and your name now is known by President Obama.
Na sasa haikuwekwa kwa ajili wewe ni criminal.
And it was not put there because you are a jambazi.
Umewekwa kwa maana wewe umetenda mambo mazuri.
But it was put up there because of you, of how God has blessed you.
God, remember me.
God, remember me.
Siku moja nilihubiri hapa Dallas, Bwana unikumbuke.
One day I preached up here, God, remember me.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Can you imagine?
Think about it.
Sanduku ilikuwa ukisoma hapo chini.
When you read below there,
ilikuwa imekataliwa na watu.
People had rejected it.
Kwa maana kuna watu iliua hiyo sanduku.
Because there are people that because of mishandling and people died.
Lakini huyo mtu sasa.
But this person
akakubali kuweka Mungu ndani ya nyumba yake.
He agreed to welcome the presence of the Lord.
Maisha baada ya miezi mitatu.
And within 3 months
ikabadilika.
His life
ikabadilika.
His life drastically.
Na sio yeye peke yake.
And it was not only him.
Paka wafanyakazi.
Even his servants.
Baka watoto wake.
Even his children.
Biblia inasema.
The Bible says.
Ati ili jina ikabadilika.
That his name and his identity completely changed. He changed.
Amen.
Amen.
Sio ya ile madiploma na PhD alikuwa nazo.
Not because of his education.
Lakini kwa ajili ya kutunza neno la Bwana.
But just because of welcoming and honoring and respecting the presence of the Lord.
Maisha yakabadilika.
His life changed.
Maisha ikabadilika.
His life changed.
Unajua ni kwa nini tumekaa na mambo yale tunakaa inatusumbua kwa mambo mengi?
Do you know why we are stagnated?
Kwa maana hatujajua kutengeneza ile sanduku la agano.
It is because we have not known how to handle completely the presence of the Lord.
Tukijua kutengeneza ile sanduku la agano.
If we know how to take care of the presence of God.
Tushike Mungu sawa sawa.
To welcome him wholeheartedly.
Mambo yatabadilika.
Things will change.
Amen.
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 Ninakupa mifano ya watu wawili.
I gave you 2 examples.
Ya Mary.
Number 1 for Mary.
Baraka za Mary hazifanani na za mwingine.
The blessings of Mary were different from anybody's.
Hata kama alionekana ana watoto wa kiume kama wale wengine.
Even though he looked just like an ordinary mama.
Baraka zake hazifanani na za mtu mwingine.
Her blessings were completely different from.
Kwa maana alipata mtoto na njia isiyo la kawaida.
Because he received a child in an extraordinary way.
Hiyo ni moja.
That is number 1.
Na ya pili.
And number 2.
Mzee aliweka sanduku la agano.
This Obed-Edom kept the ark of the covenant.
Wakati ameweka sanduku la agano.
And when he kept the ark of the covenant.
Ulimwengu ukaona ukasikia wivu.
The world looked at him with
wakapeleka habari.
And they went and reported to the king.
Sanduku ikachukuliwa.
And the ark was picked up.
Na akili zao ilikuwa wakifikiria.
And in their mind they thought.
Ati baraka za ule mzee imefika mwisho.
That was the end of his blessing.
Lakini walibeba sanduku.
But they picked up the ark of the covenant.
Lakini ile Mungu alikuwa amewachilia pale.
But what God had designated. They never
hawakuipata. Na hivyo ndivyo hata iko siku ya leo.
And that is how it is even today.
Watu wakikukata misisi kwa ajili ya mambo fulani.
When people undercut you because of certain things.
Ikiwa wewe umebarikiwa.
If you have been blessed.
Hawataweza kuchukua ile baraka.
They can never pick up or steal your blessing.
Amen.
Amen.
Naelewa watu watasema.
I know people will talk.
Watu watasema.
People will talk.
Lakini nakwambia.
But I want to tell you.
Waseme wala wasiseme.
Whether they talk whether they don't talk.
Baraka za Mungu.
The blessings of the Lord.
Hazina majuto niko ndani zake.
Oh, they don't have any Hallelujah. Soul within me. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
Nawaambia hivi watu wa Mungu.
I just want to make this declaration to you.
Siku ya leo.
This day.
Siku ya leo.
This day.
Jua vile utakavyoweka sanduku yako na Mungu.
It is very important for you to know how you're going to take care of the
wakati uliyorokoka ulilia machozi.
When you got born again, you may have cried.
Ulilia machozi.
You cried.
Wakati ulikuja Amerika ulilia machozi.
When you came to America, you may have cried.
Mungu ukinipatia hii visa niende Amerika.
When you give me this visa,
one, two,
to go
three,
to America,
I'm gonna do it.
I'm gonna do one or two things.
Wakati ulikuja hapa Amerika.
And when you came to this beautiful
ukaona mambo sio yale ulikuwa ukisema.
And you started living.
Sijui ile agano yako na Mungu iko vipi.
I don't know how your agreement and covenants with God are.
Bwana pewe sifa.
May the Lord be praised.
Amen.
Amen.
Turudi kwa barabara pale mahali mambo yetu iliharibikia.
Let us go back to the crossroad where we died.
Tukiwa Kenya tulikuwa
where we went astray.
Tukiwa Kenya tulikuwa naamka saa 9 kuomba.
When we were in Kenya we used to wake up very early in the morning at
3 o'clock. Wakati tumekuja Amerika Mungu akabadilika.
When we came to America things changed.
Ungwana ukaingia zaidi.
What?
Ungwana, ungwana.
Oh, ungwana.
Eh.
Ungwanas. What is that?
Ukaingia zaidi.
Huh?
Hata wimbo wa Mungu ukiibwa wewe huruki.
When you used to sing and jump back in Kenya nowadays, those are for those people who, you know,
amen.
Do nothing's people.
Nakwambia yule Mungu aliyekutoa Kenya yeye hana shida kurudisha wewe Kenya.
Let me tell you, the amen. God who brought you from Kenya doesn't have a problem returning you back there.
Amen.
I like that.
Kwa maana agreement zako na Mungu umevunja.
Because you have broken the promises that you had with God. Yeah. I like that.
Mungu zako yani ile agano zako na Mungu umevunja.
You have broken every promise that you promised him.
Na kama umevunja agano zangu na wewe.
Now if you have broken those promises.
Nilikuwa nimedate msichana fulani.
I dated a certain lady.
Na sasa tumefika mahali tukavunja ile masikilizano.
And now we have gotten to a point we cannot go forward.
Sasa aende zake.
Let her go her way.
Na mimi niende zangu.
And I go my way.
Na wewe hivyo ndivyo ilivyo.
That's exactly what you have done.
Ulikuwa ukiomba sana.
You are praying, you waking up and really you are.
Na ukaenda kwa mtumishi wa Mungu kumwambia.
And you went to the servant of God and you told him.
Niombe mtumishi wa Mungu.
Pray for me, servant of God.
Nikienda.
When I go.
Hii kanisa nitaweka simiti.
This church, I will put a floor. I am telling you, I will put cement. I'll put some nice floor on it. You made that promise.
Mm-hmm. Ukifika hapa.
When you got here,
pizza na mingi.
Pizza and a lot of it.
Mungu atusaidie.
May God really bless, help us.
Amen.
Mm-hmm.
Mungu na atusaidie.
May the Lord help us.
Mungu na atusaidie.
May the Lord really help us.
Kwa maana ni maagano mengi tumevunja.
Because there are so many promises we have broken.
Mungu ni wa rehema mingi.
God is so gracious.
Hata kama ulivunja.
Even though you broke it.
Kuja kwake.
Just come to him.
Bwana nisamehe.
Oh Lord, please forgive me.
Na mwanze safari.
And you start again.
Na uone baada ya miezi mitatu.
And you will see after 3 months.
Jina itabadilika.
Your identity will amen. Change.
Amen.
Hallelujah.
Kuna pepo ingine inasumbua watu.
There is another demon that is disturbing people.
Inajiita immigration.
Yeah, that demon is called immigration.
Immigration ni jina.
Immigration is a name.
Amen.
Amen.
Immigration sio shimba ni jina.
Immigration is just an identity, a name of a thing.
Lakini kuna jina ingine kubwa.
But there is a greater name.
Ukitaja ile jina.
When you mention that name.
Immigration inainama.
The immigration just bows down.
Nani jina la Yesu.
And that is the name of
Hallelujah.
Jesus.
Hallelujah.
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 There is one lady.
Kuna mwanamke mmoja.
Tulikuwa tukioma na yeye.
We were praying with her.
Anaishi Georgia.
She lives in Georgia.
Akafika pahali.
She got to a place.
Akawa sasa yeye amefika mwisho.
She got, you know, she came to the end of herself.
Believe me or not.
Kuba niamini ama usiamini.
Alitafuta lawyer.
She looked for a lawyer.
Akamwambia lawyer.
And she told the lawyer.
Nataka kuweka wewe ukaende ukanitetee.
I want you to go and represent me.
Nirudishwe kwetu.
So that I can go back to Kenya.
Amen.
Amen.
Lawyer akamwambia na wewe ni mgonjwa.
And the lawyer told her, are you sick or are you
this
psychologically
is real.
This is something that happened.
This is something real.
This is something that happened.
akamwambia lawyer.
She told the lawyer.
Mimi nataka hii kesi yangu nipeleke kule.
I want you to take me to the judge.
Utanilipisha pesa ngapi?
How much are you going to charge me?
Akamwambia nikuja baada ya wiki mbili.
The lawyer told her, come after 2 weeks because I think you are psycho.
Msia mama akarudi pale.
The lady went back to the lawyer.
Akamwambia mimi nimefikiria.
And she came and
said, yeah, nilikwambia.
And I told the, she told the lawyer the, what I told you.
Ni hivyo kutaendelea.
We still continue with the case.
Haya, lawyer kwa maana anataka pesa.
The lawyer wanted some money.
Akalipwa 3000.
So she was paid $3,000.
Akapeleka mambo kule.
And she went to the judge.
Wakati walienda kule.
And when they went to the judge.
Wakaifanya na appointment na nini.
They did appointment and
lakini
so
mwisho ikamalizika.
And at the end of the day.
Mama wewe fulani.
And the judge told us that the lady.
Unataka kurudi kwenyu.
Oh, you woman, you want back to go back to your country?
Hivyo ndivyo ilivyo.
That is how it is.
Kwa sababu gani?
Because of what?
Sitakwambia.
I will not tell you.
Amen.
Amen.
Sasa.
Now.
Ikabidi jana usiku.
It was that last night.
Judge alikuwa amefungua internet.
Oh, the judge?
The
judge was perusing on the internet.
Akaona Kenya kuna mapigano makubwa inaendelea.
And she saw that there was war in Kenya at the time.
Akamwambia wewe mama.
And she told you woman.
Sio wakati mwema wa kurudi.
It is not a good time for you to go back.
Na kwa hivyo mpaka saa hii.
And from now.
Nimeamuru.
I have decided.
Wewe upate green card.
You will receive a green card.
Na uende naye nyumbani.
And you go to
home. Na watoto wako wale wako Kenya.
And the children that are in
Kenya.
I have told them to come here. Wow.
Amen.
Amen.
Kwa sababu gani?
Why?
Immigration ni jina.
Because immigration is a name.
Na yule mama alipeleka ile jina jikubwa kuliko ile.
And the Lord spoke.
Immigration ikainama.
And the immigration. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Amen.
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 Thank you, Mrs. Mogo.
Thank you, Mrs. Mogo.
Kwa maana siku moja license yangu nilisahau hapa.
Because one day I forgot my license.
Nikaipeleka maili kama 3000 bila I'm a CDL guy.
And I went 300 miles without my license.
Huyo mama nikamuita.
And I called that lady.
Akaniambia wacha tuombe saa hii.
And she told me let us pray.
Amen.
Amen.
Hata nilikuwa naingia kwa scale.
And I was getting by the scale.
Mimi sere maserikali kaniambia waenda. Come on.
The cops were telling
Kupe
me continue.
Mama alisimama pahali na mimi.
Because there was a woman who stood with me in prayer.
And there's something real.
And there was something that happened.
Is that truth, Mrs.
Mogo? That's true. That's true. Yeah, it was true.
Amen.
Amen.
Na siku ita wanaume.
I never called any man to agree with me. We are in trouble.
Amen.
Oh, hallelujah, help us.
Lakini nilijua siri mahali ipo.
But I knew where the
nilijua siri.
I knew where the secret was.
Amen.
Hallelujah.
Nilijua siri.
I knew the secret.
Kwa maana mimi sikuangalia na macho ya mwili.
Because I didn't just look with my physical eyes.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Wewe tangatanga tu kwa kanisa.
You just move here and there like this.
Wewe tangatanga tu.
Uh-huh.
Just lakini kuna watu watakula mkate.
But there are people who are going to eat bread.
Ya kiroho.
They will eat a spiritual bread.
Ipakwe vizuri.
And it will have jam on it.
Na sijui wewe utakuwa sijui. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. Amen.
This is good.
Nakwambia hivi wapendwa.
I am telling you this, brothers.
Omba hii ombi.
I want you to make this your prayer.
Bwana nifungue macho ya kiroho.
God, may you open my spiritual eyes.
Nifungue macho ya kiroho.
Open up my spiritual eyes.
Kwa maana ni heri niwe kipofu ya macho ya mwili.
It is better for me to be blind physically.
Lakini ya kiroho yafunguke.
But my spiritual eyes be open.
Amen.
Hallelujah.
Ni heri nifunue kipofu ya macho ya mwili.
It was better for me to be blind physically.
Lakini ya kiroho nifunguke.
But be have some sight in my spiritual eyes.
Amen.
Amen.
Kwa maana ya ndani ikifunguka.
Because when my spiritual eyes begin to see.
Ninaona mbele ya kaburi.
I will see beyond my grave.
Ninaona mbele ya kaburi.
I will see beyond my grave. Because when I see beyond my grave,
kuna maisha mazuri.
There is better life.
Hallelujah.
Hallelujah.
Mbele ya kaburi.
Beyond the grave.
Hata wakati utakuja kuweka Robert kwa mchanga.
Even when you come and put his body,
Robert hayuko pale.
Robert will not be there.
Ako mbele ya kaburi. Hallelujah.
Robert will be beyond the grave.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Wewe tanga tanga tu.
You walk here and there.
Wewe tanga tanga tu. Lakini mimi hatuko pamoja na wewe.
When you
mimi
move
hatuko
there,
pamoja na wewe wapendwa.
Hallelujah.
Bwana pewe sifa.
Praise be to God.
Bwana pewe sifa.
May the Lord be praised.
Utaona mimi nikiendesha lori tu.
You might see me being a truck driver.
Lakini mimi siko kwa ile lori.
But I am not in that truck.
Kumbe Mungu aliniinua zaidi.
God has lifted me.
Hallelujah.
Hallelujah.
Utaniona tu kwa ile kirori.
You might see me in that 18 wheeler.
Lakini mimi siko pale.
But I am not in the cabin.
Mimi nilienda beyond the
me
truck. Come on.
Beyond the truck. Hallelujah.
Kwa maana sanduku langu la agano nimeitengeneza.
Because I have prepared my relationship with my God.
Watu je wakiona mimi wakiona truck?
When people see the truck?
Wakifikiria ati truck ndio imalizwe?
When they pray that that business be cut off?
Kumbe mimi nimepelekwa pahali pengine.
But the Lord has taken me to another place.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Bwana awabariki.
May the Lord
na
bless
wapende
you.
Zaidi.
May he love
baraka
you.
Baraka zangu hata kama unaona inafanana haifanani.
Even may though you might see that my blessings are like yours, they are not alike.
Amen.
Amen.
Hata ukaona mimi nikafupi, mimi sio mfupi kama vile unaona.
Even though you might really look at me like a short man,
urefu wangu wa kiroho ni mkubwa.
Oh, I am really tall in the spiritual realm.
Katika ulimwengu wa roho ni mkubwa.
In the spiritual realm I'm very tall and a very huge.
Amen.
Amen.
Unajua watu wanaweza kukuona na wa decide they can decide anything.
You know people might look at you physically, they just dismiss you.
Lakini
because of how you look at you.
Ulimwengu wa roho.
But in the spiritual realm.
Mimi nimeenda.
I am so far gone.
Amen.
Amen.
Mimi nimeenda.
I'm so far gone.
Kwa maana yule tunaongea na yeye.
Because the one that we commune with.
Ni mkubwa.
He is greater.
Hata kama habari inapelekewa Daudi.
Even though the report may be reported to the king.
Imeenda mbele ya Daudi.
It has gone way beyond.
Kwa maana yule mfalme nilificha ndani yangu.
Because the king that I've hidden me.
Oh, usiogope.
Don't be.
Usiogope.
Do not be.
Ananiambia nisiogope.
Don't fear.
Amen.
Amen.
Can you imagine? Sijui kama hii unaona hiyo mambo makubwa.
I don't know whether you see how great this is.
Wakati nafikiria mambo ya ufalme.
When I think about the heavenly things.
Mimi namwambianga hata kuhubiri Bwana usinime kama ya pastor.
I normally tell the Lord, let my
Bwana nipe something special.
Give me something special, tangible.
Amen.
Amen.
Nipe ufunuo usio wa kawaida.
Give me a revelation that is like no other.
Amen.
Amen.
Uimbaji unipe usio wa kawaida.
When I sing, let me sing like no other.
Uinjilisti unipe usio wa kawaida.
If I'm an evangelist, let me evangelize like no other.
Sio kama yule dada fulani.
Not like sister so and so.
Sio kama yule ndugu fulani.
Not like brother so and so.
Nataka wangu special kwa maana upo.
Let me be special because you've made me to be special.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Glory to Jesus.
Kwa maana nataka kutengeneza maagano yangu na Bwana vizuri.
Because I want to make my promises and the ark of the covenant, the presence of the Lord to take care of it.
Bwana pewe sifa.
May the Lord be praised.
Wewe utaniona tu.
You just be looking at me.
Na ukipeleka habari kwa mfalme peleka.
And if you want to take the report to the king.
Ukifikiria mimi namalizikia pale.
If you think that that's going to finish me.
Kumbe unanitengenezea kadarasha kengine.
Oh, you be making Hallelujah.
Na sio ya kuniangusha.
It is not a bridge.
Ni ya kuniinua.
It is a bridge.
Ni ya kuniinua.
It is a bridge.
Wale wanakusungumuza saa hii.
Those that are talking you down.
Usipigane nao.
Don't fight them.
Usipigane nao.
Fight them.
Wacha waendelee.
Let them continue.
Kwa sababu. Kwa sababu. Wanategemeza darasha. Ya kwenda hapo juu. Come on.
So you can go further.
Amen.
I like it.
Wanatengeneza hiyo daraja.
They are making another bridge for you.
Na sio mimi nishuke chini.
So not so that I can come down.
Ni kupanda panda.
So that I can go faster.
Ni kupanda panda.
So that I can go higher.
Amen.
Amen.
Watu wengine wanafanya ujinga.
People do some stupid things.
Huyu ndugu ameinuliwa hapa.
The Lord, somebody is lifted up to this place.
Na sasa huyu ndugu wako hapa.
And that guy who is down there.
Badala niambie mimi nimvute tuje tukae naye hapa.
Instead of him asking me, please pull me to where you are.
Ananifuta chini tukae pamoja naye
hapa. He wants me to go down where he is. Surely that's stupidity. I think so.
Ananifuta ati tuje tukae naye hapa.
So that we can go and you know in the marriage.
Ananiambia.
He would have told me.
Dugu.
What? Hey, my brother there.
Unainua mkono wangu nishike
tuje. I'm lifting up my hand. Why don't you bring me where you are?
Lakini watu wanakuleta hapa ukae nao hapa.
But people are bringing you down so that you can stay where you are.
Katika jina la Yesu hata ukiniambia nishuke.
In the name of Jesus, if you tell me to try to bring me down, I'm not.
Sitashuka mimi.
I am not coming where you are.
Kama ni injili inaendelea.
Yeah, because the gospel.
Kama ni injili inaendelea.
If the gospel is
coming,
if the Holy Spirit is
coming,
hallelujah.
Amen.
And all of you have been invited in Oklahoma.
Kuna ombi moja tunatuaombe nyinyi watu wa Dallas.
We are asking you, you people of Dallas.
Muombe pamoja nasi tupate hall.
You pray that we get a hall.
Na tukipata hall tutakuwa na conference moja kubwa.
And when we get a hall, we are going to invite all of you.
Amen.
Amen.
Na ukipeleka habari kwa wafalme wewe peleka.
And if you want to take this to the king,
kwa maana, you can. Kwa maana ya Mungu hutayazuia.
Because
come
we
on.
Cannot prevent the working of the Lord.
Amen.
Amen.
Ya Mungu hutayazuia.
If it has been started by the Lord, you cannot prevent it.
Bwana apewe sifa.
May the Lord be glorified.
Omba pamoja nasi.
You pray with us.
Na ukiomba pamoja nasi.
And when you stand with us.
Ile baraka zikifunguka pale.
When that blessing opens up.
Utakuwa mmoja wa zile baraka.
You'll be part and parcel of that blessing.
Ukiwa wewe ni ya kutufuta chini.
If you be the one bringing us down.
Utakaa hapo chini.
You will stay there.
Na sisi Oklahoma tunaendelea.
Come on. We'll continue going on.
Amen.
Amen.
Dallas tunawapenda.
Dallas, we love you.
I love this man of God.
I love this man of God.
Niko na miaka mitatu tangu niondoke hapa.
It's 3 years since I left up here.
Na amekuwa akiniita kila wakati.
And we talk constantly.
Ninapenda watumishi wa hapa Dallas.
I love the servants of God here.
Wale wamekuwa wakiomba pamoja nami.
Those that have been praying with me.
Nafikiri pengine maombi yenu imesikizwa.
I think your prayer has been
heard. Kwa maana wengine walikuwa nalia machozi. Wewe poor pastor hatujakufungua wewe rundi hapa.
You know some of you are praying, why are you going to Oklahoma? Why don't you stay here?
Ni wangapi wanaweza kufikiria ile mahubiri ya mwisho nilihubiri hapa.
How many of you can remember the last preaching I did here?
Miaka mitatu imekwisha.
3 years ago.
Sema. Amen.
He talked about the anointing.
Bwana apewe sifa.
The Lord be praised.
Nawaambia hivi.
I am telling you this.
Oklahoma. Shetani yako hatarini.
The devil is in trouble.
Can I tell you why?
Let me tell you why.
Kwa maana every Sunday.
Because every Sunday.
We do kesha.
We do cash overnight prayer meetings.
Over hiyo mnaita hivyo mnavyoita.
Ehe.
Bwana apewe sifa.
Praise the Lord.
Nyinyi mkikesha Friday?
When you pray overnight on Friday.
Yetu ni ya kitofauti.
Ours is different.
It's Sunday.
Sunday is when Amen. We do that. Amen.
Nyinyi mkifanya Friday?
When you do it on Friday?
Yetu ni ya Sunday.
Ours we do it on Sunday.
Yaani tunafanya kitu hakieleweki.
We do our things differently.
Bwana apewe sifa.
May the Lord be praised.
Na si dhambi kuomba Friday.
And it is not a sin to pray even on Friday.
Na si dhambi kukesha Sunday.
And it is not also a sin to pray on Sunday.
Ni vile tumeweka maagano yetu na Mungu.
It's just the way we promised God.
Hallelujah.
Amen.
Na hatuchoki.
And we don't get grow weary.
Pastor Mlevo amekuwa pale.
Pastor Wilson has been there.
Na yeye akakesha pamoja nasi.
And they tarried with us over the night.
Na usifikiria hao ni vijana.
And don't you know these are young people.
Utawaona hapa wakicheza wimbo.
You see them when they come here.
Ni vijana.
They are young people.
Na wameamua.
And they have decided.
Thank you, Mr. Ndongo, for coming to Oklahoma.
Thank you, Sam, for coming to Oklahoma.
Amen.
Amen.
Ni kitu real.
It's something real.
na kinatenda mambo.
And something is shaking Oklahoma.
Bwana pewe sifa.
Praise be to God.
Na tunaamini Mungu ataendelea kufanya Oklahoma mambo zaidi.
And we believe that God is still going to do
things
in Oklahoma.
Wewe ukisaidiwa kwenda kutangaza utangaze.
When God helps you to go and
Oklahoma inaenda mbele na injili.
That Oklahoma is doing well with the gospel.
Na haiogopi.
And we are not scared.
Kwa maana Yesu yule aliyetuita.
Because the Lord who called us.
Anatenda makubwa.
He is doing great things.
Wazee wanaokoka.
Old people.
Wasichana wanaokoka.
Even young women are getting
more. Vijana wanaokoka.
Young people are coming to.
Hivyo kuja ushikanie hizo baraka nasi.
So come and share, be a partake of.
Hallelujah.
That. Amen.
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 Kwa maana Mungu ni mwema.
Because God is good.
Nitutawaachia hapo.
So we are going to be, you know, leave it at that.
Kwa maana kuna mambo mengine yako mbele.
Because there are other things that
na
we have to do.
Na Bwana awabariki.
And the Lord bless you.
Asubuhi ya leo.
This morning.
Mke wangu wako Kenya.
My wife is in Kenya.
Kwa maana wengine wanaweza uliza na huyu mzee anaongea pale.
And because some of you can take a report
that mke wake yako wapi?
Where did he leave his wife?
Unajua
and I see some young ladies.
Wengine wanafanya vituko na farakazi.
Because I know some preachers they just do some things.
Nina wasichana wazuri sana utawaona wakiiba.
I have some young women who are really zealous.
Lakini wameokoka.
But they are born again.
Mke wangu alienda 2 weeks ago Kenya.
My wife went to Kenya 2 weeks ago.
Kwa maana kule tumefungua kanisa.
Because we have opened up a fellowship
na
in Kenya.
Na imefanya mzuri sana.
And it is doing very well.
Naye anakuja hivi karibuni.
And she is coming soon.
Sasa alinituma salamu.
So she sent me with greetings.
Akaniambia ukienda Dallas.
And she told me when you go to Dallas.
Wewe salimia kanisa la Dallas.
Greet the church in Dallas.
Kwa hivyo nina mke.
So I have a wife.
Usiona kijana anahubiri hapa?
Don't see a young man, you know, teenager who is bringing
nani
the gospel.
Na nina watoto watano.
And I have 5 children.
Na nina wajukuu watano.
And I have 5 grandchildren.
Amen.
Amen.
Kwa hivyo usiona huyo kijana anahubiri pale.
So don't think this young teenager
unahubiriwa na shetani. Nina watoto watano.
I have 5 children.
Na mke mmoja.
And 1 wife.
Na wajukuu watano.
And 5 grandchildren.
Amen.
Amen.
Mimi si nilisahau na kwenda family planning. Poleni, mnisamehe hiyo.
We don't know anything about family planning and I'm joining.
Si dhambi.
And it is not a sin.
Si dhambi.
Ah,
nikusahau tulisahau.
We didn't care. We wanted just to fill the earth.
Waambie vile ilivyo. Nikusahau tulisahau.
Yeah, we were ordained to fill the earth. Oh, we forgot. Oh, we forgot. Oh, we forgot.
Eh, tulisahau kwenda kule family planning.
Oh, we forgot to go for family planning.
Lakini wakati tulikumbuka tukasema acha twende America tukae hapo.
But when we remember we said let's go to America.
Mungu awabariki jamani.
And God,
amen.
May the Lord bless you.
Tutaonana siku nyingine au tukihubiri. Tutaonana pale Oklahoma siku nyingine.
We will meet in Oklahoma.
Bwana wabariki.
God bless you.
Amen.
Thank Hallelujah. You. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. That was good. Amen. Your blessing is not my blessing, amen? That's the message. The way God bless you is not the way you're going to bless me, amen? Huh? You know, when you do that, we'll be free in every area. When, like, this brother, man of God is blessed with a keyboard, how to pray it. I can't do that. I'm blessed in another area. You know, when we come and know that, we will be free, amen? You might be blessed by loving or whatever. It's different, amen? Okay,